Asa trap take a peanut taco cash. Ara cancela. Silo.
Esto kids, baby.
So the boy first minute winner, but that's some real shit, nigga.
Yeah. Kuna simba kuna yanga. Uko wapi? Una deti una danga. Uko wapi? Mama mwenye nyumba magimada. Sema upo wapi? Uko enjo nyingu bongela dada. We social media inakufanya ujone familia. Kisa unanifuatilia, unataka usema jua familia. Oh social media sikufanye ujone familia. Kisa unanifuatilia, ya kupusi pia unanipangia. Oh habibi, habibi.
Kosa vyote usikose bando.
Ukijifanya mkaidi, mtoto idi.
Fanya vyote usikalie tango.
Welpo, welpo wapi, welpo. Welpo, welpo wapi, welpo. Welpo, welpo wapi, welpo. Welpo, welpo wapi, welpo.
I smoke two for my haters. Bury my umbrella. I'm with the sexy Cinderella. She like to dance, she like to smoke. I tell her go low, she ask how low. Does your mama know, does your papa know? Hey, does your papa know? She like to dance, she like to smoke. I tell you go low, you ask how low. Does your mama know, does your papa know? Hey, does your papa know? You got social media. Kanibala na lo na familia. Kisa na ni fatiria.
Oh, habibi, habibi.
Kosa vyote usikose bando.
Ukijifanya mkaidi, mtoto idi.
Fanya vyote usikalie tango.
Welpo, welpo wapi, welpo. 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 Welpo, welpo wapi, welpo.